yemeye gusiga ubwiza mu ijuru aza kumfira nanjye nzahora gusingiza ibihe byose kuko ari wewe
me.